Unkumbuze Thandwa Sami Sasethekwini. Unkumbuze Thandwa Sami Sasethekwini. Ema uchaba kanje, ema uchaba kanje na. Ema uchaba kanje, ema uchaba kanje na. Unkumbuze Thandwa Sami Sasethekwini. Unkumbuze Thandwa Sami Sasethekwini. Ema uchaba kanje, ema uchaba kanje na. Ema uchaba kanje, ema uchaba kanje na.
Awudodi, awutshele mina ubani ododi. Amtshela suke duze kwakho swiri, otherwise uzoza ngophaza phaza webhomu. If you yam uyayivimba, kusenjalo uyabimba. 150 asikuthiwa, mayinenkinga engaqimba. Awu ghost, ufuna mina mtshela kaqwale nge-ghost. Oh, awu bhomu, bawudansa njena swiri unkumbuze igqomu. Babulange, kwisekele wena umabulange. Lebhuti mdala emaye kuwunwa intshebe masujava kuhlanje somabhilade.
Unkumbuze Thandwa Sami Sasethekwini. Unkumbuze Thandwa Sami Sasethekwini. Ema uchaba kanje, ema uchaba kanje na. Ema uchaba kanje, ema uchaba kanje na. Unkumbuze Thandwa Sami Sasethekwini. Unkumbuze Thandwa Sami Sasethekwini. Ema uchaba kanje, ema uchaba kanje na. Ema uchaba kanje, ema uchaba kanje na.
Unembeza, emina ngiyonembeza. Izinto esizenzayo mina nawe zinkumbuze Thandwa Sami sangempela. Ngike ngezwa, oh mina ngengezwa, ukuthi usilungile indini ngomthole epoyinti angomtshela mengikhehla. Oh mina mengikhehla, angomtshela mengikhehla. Oh mina ngiyazi uzongiphathela izinto ezimunandi phela usilo uyangibhlesa. Uyangibhlesa, yebo isuku uyangibhlesa. Uma-ke ngabona umuntu uza kwami mina ngiyazi umoya wami uzawugeza. Oh yeah.
Unkumbuze Thandwa Sami Sasethekwini. Unkumbuze Thandwa Sami Sasethekwini. Ema uchaba kanje, ema uchaba kanje na. Ema uchaba kanje, ema uchaba kanje na. Unkumbuze Thandwa Sami Sasethekwini. Unkumbuze Thandwa Sami Sasethekwini. Ema uchaba kanje, ema uchaba kanje na. Ema uchaba kanje, ema uchaba kanje na.